Maître
Rasta Jimmy,
la kissa bango.
Inti ya reiru hayata ya dunia. Inti ya reiru hayata ya dunia. You so sweet, so sweet, so heavy. So heavy, man. Ena tai, haini bini atani zeinti, habibti. Ena tai, haini bini atani zeinti. Kilba tai, bikumuta kana na maiti. With me, oh me, my.